Ebyo nga bikyali bityo, omukulembeze eggwanga lino Genoyo Irikaguta Museveni nti Buhabura agumizza bannayuganda ku kirwadde kya Ebola ekyabalusawo ku muliraano mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, n'ategeeza nti Uganda ekirwadde kino esobola okukirinnya ku nfeete. Bino abyogeredde mu mwoleso gw'ebyobulambuzi wali ku Speak Resort Hotel mu Nyonyo wano mu masekati g'ekibuga Kampala.
Ebola is much easier to control than corona. Ebola spreads by intimate contact. Mufachina abantu mbavu yokumba kwata bachi. Stop shaking hands. I normally don't like shaking hands.
Omukulembeze ategeezezza nti n'ekirwadde kino kyabalukawo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, kyokka oluvannyuma lw'okutuula n'abakugu ne basalawo obutaggala nsalo wabula okuteekawo embeera egenda okukikugira okulaba nga tekikosa bannayuganda.
The correct description of the outbreak is that it is mainly in Congo, but with a few people who came from Congo who came here. When I met with the task force, we didn't agree with the panic of closing the border and all that. Because if people are coming illegally, we can manage them. At the border, we check the temperatures in the bus, in the cars,